Ndipo ife tisanapemphere, ine ndikufuna kuti ndinene izi. Kuti usiku wathawu, ine ndikukhulupirira unali, ine ndinanena kwa Dona. Ngati iwe utangochita monga mmene talangizidwira kuti tichitire, kuti iwe utero, khanda la mutu wa madzi, iwe uphwera. Ndipo mutu wa khandalo waphwera usiku wathawu, theka la inchesi, pogwiritsa ntchito muyezo wa chingwe. Kotero, Donayo wachibweretsa icho kuno tsopano. Tsopano, chifukwa chimene ine ndinachitira zimenezo mulongo, ndi kwa cholinga, mukuona. Ngati iwe utaona china chake chogwirika chitachitika, chimenecho chingapangitse chikhulupiriro chako kuonjezereka kuti ukhale ukukhulupirirabe izo. Nthawi zina ine ndimachita zimenezo basi kuti mwina mwake monga kumufunsa munthu kuti ayimirire, ayende stepe kapena awiri, kugwedeza dzanja lako, kugwedeza chala chako. Basi china chake chimene iwo angathe kuchita mosiyana, basi kungofuna kuti aone kuti zili bwino. Iwo amangokhala ndi manjenje ndipo amaganiza kuti sizichitika. Koma izo zimachitika nthawi zonse, mukuona. Izo ziyenera kutero. Ndiangati amene akufuna kuti akumbukiridwe mupemphero tsopano, kodi inu mungakweze manja anu ndi kuti Ambuye perekani izi, tiye tiweramitse mitu yathu. Ambuye, pamene ife tikumvetsera nyimbo ya mtchalichi yakale iyi yolembedwa ndi mzanga ofunika Paul Rudder, kungokhulupirira, ife tikuganizira tsopano za mnyamata amene anabweretsedwa ndi makolo ake kwa ophunzira. Asanathe masiku khumi, Yesu atawapatsa iwo mphamvu yotulutsira ziwanda ndi kuchiritsa odwala. Ndipo apa iwo anali atagonjetsedwa kwa thunthu ndi vuto la khunyu. Ndipo iwo anamuona Ambuye wathu akubwera, ndipo bamboyo anathamanga ndipo anati, Ambuye, mutichitire ife chifundo. Mwana wanga wamwamuna wasautsika ndi mdierekezi. Ine ndinamubweretsa iye kwa ophunzira anu, ndipo alephera kuti amuchize iye. Yesu anati, ine ndingathe, ngati inu mutakhulupirira, mungokhulupirira. O Mulungu, inu simunasinthe mpang'ono pomwe chiyambireni nthawi imeneyo. Ndinu yemwe uja wokonda, wokoma, ndi Mulungu wachifundo, monga inu munali nthawi imeneyo, yomwe chonso inu muli lero. Ndipo Ambuye, monga bambo uja, ife tonse tikulira, Ambuye tithandizeni inu kusakhulupirira kwathu. Izo ndizophweka kwambiri, ife timangopunthwa pa izo, Atate. Ife tikufuna kuti tikupatseni inu mathokozo ndi matamando chifukwa chomukhudza mwana wang'ono uyo usiku wathawu, kudzaona kuti chigaza icho chimene chinatupa, kuti icho kuti fupa latulukira, iwo waphwera ndi theka la inchesi usiku watha. Ndife woyamikira chifukwa cha zimenezo, Atate, pamene ife tikudziwa kuti madokotala athu alibe chilichonse mofufuzira cha izo, alibe chilichonse chimene iwo angathe kuchita nazo izo. Koma inu mukadali panobe, Mulungu mwini wazochitika zonse. Ife tikukuthokozani inu, Atate. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha kumvera kwa mayi uyu ndi kukoma, ndi kumvera kuti wabweretsanso chingwecho ndipo wachimata icho pa pepala ili apa, kuti tisonyeze kwa anthu umboni wake kwa ulemerero wa Mulungu. Lole khanda lakelo likhale moyo, ndipo adzakhale mwana wabwinobwino kwa ulemerero wanu. Muyang'ane pa mikono yonse iyo imene inakwezedwa mmwamba, Atate. Lililonse la ilo linali ndi chosowa, langanso ndakweza inenso. Atate, ine ndili nacho chosowa, ndipo pano pali ambiri pano maonekedwe akalata kapena mubokosi ili amene ali osowa, anthu amene ali osowa kwenikweni. Mulole izo zichitike, Ambuye, kuti aliyense alandire chopempha chake usikuno. Mulole iwo atenge umboni wa mayi uyu, ndipo ngati chitsanzo kukasonyezera kuti pamene inu munena chilichonse, icho chimakhala kuti chatsirizika. Ndizo inu chonse chimene ife tiyenera kuti tichite ndi kulandira izo ndi kuchitapo pa izo. Iyo ndi ntchito yotsirizika. Perekana, Ambuye, kuti iliyonse ya makalatawa ndi mipango iyi, anthu amene iyo iti ikayikidwepo, lole iwo akachiritsidwe. Mmodzi aliyense amene anakweza manja awo, Atate, iwo alandire chokhumba cha mtima wawo. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhoza kukhala. Ine ndimangofuna kuti ndikusonyezeni inu kachingwe apa kamene Dona ndi kamene kotu. Kuti mutu wa khanda la ling'onolo wanyala monga Ambuye anatilonjezera ife kudzera mwa mzimu woyera usiku wathawu. Kodi Yesu odabwitsa? Kotero, zikutipatsa ife chilimbikiso chochuluka kwambiri kuti tikhale ndi chikhulupiriro ndi kukhulupirira. Tsopano pamene Yesu ananena kwa mtengo uja mu Mariko 11:23, alibe munthu ati adyenso mwa iwe kuyambira pano, iye mwina mwake sanafuule bwanji monga kumena mona iye anazitenga mopheka izo mpaka ophunzira ake basi nendikuganiza mmodzi wa iwo anamumva iye ndipo izo pamene wakhunyuta pamene iye anabwera pamaso pa ambuye yesu mnyamatayo anali ndi khunyu lovuta kwambiri limene iye anayamba wakhalapo nalo mwina mwake anagwa pansi ngati kuti wafa koma iye anazindikira kuti iye anakomana ndi wina wake yemwe anali ndi chikhulupiriro choposa cha ophunzira aja tsopano ine ndikufuna wina wake amene samakhulupirira mu machiritso a uzimu kuti apenye izi yesu anali atawapatsa iwo mphamvu yotulutsira mizimu ndipo iwo anali atalephera osati kuti mphamvuyo inali italephera koma iwowo anali atalephera yesu anawawuza iwo chifukwa chiyani ife sitinachitulutse icho iye anati chifukwa chakusakhulupirira kwanu mpingo ukadali nayobe mphamvu Mulungu sanachotsebe mphamvu yake kwa mpingo, koma mpingo ulibe chikhulupiriro chokwanira kuti uzichita pa izo, ndizo zonse, zophweka chomwecho basi. Ife timayesera kuti tizipange izo zikhale zovuta nthawi zina, koma inu mukaupanga uthenga kukhala ophweka, pamene inu mungakhalenso ndi zenizeni mochuluka, pamene inu mungakhale mophweka kwenikweni ndi izo. Mulungu ananena chomwecho, izo zikukhazikitsa izo, ndipo ndizo zonse, ndipo mungokhulupirira izo. Umapitilira. Pamene Yesu anati palibe munthu atadzadye za iwe, bwanji, masamba anali okongola basi ndi owala monga amakhalira nthawi zonse. Kungwa limaoneka chimodzimodzi. Koma pansi mkati mwa nthaka, mizu imeneyo, moyo unayamba kufota. Zimakhalanso chimodzimodzi ndi khansa pa mtundu uliwonse wa nthenda imene inu mungafune kuti muyiganizire. Pamene inu mungavomereze mawu a Mulungu pansi pomwe ku mizu, khansa ikhoza kukhala kuti ili kumeneko, dzanja lanu likhoza kukhala lowuma basi. Zimenezo zilibe chochita chilichonse ndi machiritso a uzimu. Ndiso ngati inu mungakhulupirire, mukuona, pansi pomwe kuna kwake, iyo ndi ntchito yotsirizika kale. Yesu anati, ngati inu mudzanena kwa phiriri, suntha, ndipo nkusakayikira mu mtima mwanu, koma nkukhulupirira kuti zimene mwanenazo zichitika, inu mukhoza kukhala nazo zimene inu mwanena. Kodi zimenezo sizokoma, kodi zimenezo zingachokere kwa ndani, mwana wa Mulungu, yemwe mawu ake, nyamba ndi dziko lapansi zidzapita. Tsopano, mamawu ake sadzapita. Tsopano, njira yokhayo imene inu mungachitire izo, inu muyenera kukhala ndi cholinga chabwino ndi chokhumba chabwino. Tsopano ngati ine nditapita uko ndikukati, ine ndikusonyezani inu kuti ine nditha kusuntha phiriri. Phiri, suntha, ilo silingasunthe mpangono pomwe. Ndithu ndiyayi. Zilibe kanthu kuti ine ndanena chiyani, izo ziyenera kukhala. Choyamba, iwe uyenera kupeza chifuniro cha Mulungu. Ndi chifukwa chake kawirikawiri mmizere ya pemphero ine zimandivuta kwambiri. Ndi chifukwa chakuti ndi china chake chimene chimadutsa mmizere ndi zina zotero, ndipo ndi pamene inu mumapeza izo zikubwelera. Koma taonani, ngati inu muli ndi tchimo losalapidwa, kodi inu munayamba mwazindikirapo pa chochitika? Ine ndisanafunse mzimu oyipa kuti uchoke, ine ndimayang'ana vuto limenelo motsimikiza kwenikweni, kuchitira kuti ndikhale otsimikiza kuti palibe chilichonse mu moyo umenewo chimene chingachinga chilichonse mwaona. Chifukwa kumbukirani, pa mphatso izi, iwe ukhoza kulowa nazo mmavuto izo. Mulungu, inu mukumbukira nthawi ina, anampatsa mneneri, anampanga mneneri kuchokera mwa munthu, Mose. Ndipo anamuuza iye kuti apite uko, akalankhule ndi Thanthwe. Ndipo mneneriyo anali atatengeka, ndipo anapita kumeneko, ndipo anakalikantha Thanthwero. Zimalankhula zakufoka kwa Khristu, kuti iye adzayenera kuti adzafe nthawi yachiwiri, kapena adzakanthidwe nthawi yachiwiri. Iye anali ndi mphamvu yotulutsira iwo, koma icho sichinali chifuniro cha Mulungu. Ine sindingakhulupirire konse kuti chinali chifuniro cha Mulungu kuti Eliya apite kumeneko, chifukwa anaja amamuseka iye chifukwa cha dazi lake. Ine sindikuganiza kuti iye anayenera kuti achite zimene zija. Koma iye anali mneneri, ndipo anakwitsidwa, ndipo iye anayika temberero pa ana amenewo, ndipo zimbalangondo ziwiri zazikazi zinapha ana ang'ono 42 osalakwa awo. Mukuona? Koma ine sindikukhulupirira kuti iye ankayenera kuchita zimenezo. Ndipo izo basi, ife, Mulungu, ine ndikukhulupirira lero, iye asinawike mpingo wake mu mphamvu, iye amauyesa mpingo wake kuti aone chimene iwo uti udzachite. Ife, nthawi yotsatira, mwina mwake ngati Ambuye alola, pamene ine ndikamadzabwelera, ife tidzakhala ndi nthawi yoti tidzakhazikike pa china chake chonga zimenezo, pa china chake chimene chikukonzekera kuti chichitike. Ndiyeno ife tidzadziwa zochuluka za izo pamenepo. Koma ngati inu mutangolankhula mawu kuti, Ambuye, Ine ndikukhulupirira izo, osakayikira kutanthauza izo mu mtima mwanu. Tsopano tinene mwachitsanzo, ine ndili kuchigwa, ndipo ine sindili, ine ndikulalikira kwa anthu mamiliyoni, koma basi kutsidya kwa phiriko kuli gulu la anthu 100, ndipo iwo akufa osamudziwa Khristu. Chabwino, ine ndili nawo miliyoni kuno oti ndiwalalikire. Mwabe china chake mu mtima mwanga chikunduza ine, pita ukafike kwa anthu amenewo, ukafike kwa iwo, iwo akufa. Ine sindimafuna kuti ndipiteko ndekha. Mwabe muli china chake mwa ine, mwaona, amenewo ndi Mulungu zikatero. Akuenda, mukuona chimene cholingacho chili, mukuona chomwe chokhumba chopitiracho chili, osati kwa ine mwini. Tsopano, ngati ine nditati chabwino, ngati cholinga changa chili chabwino chopitira kumeneko, komano ndafika kumeneko, ndipo apa pali phiri lalikulu. Ine nkuti, inu mukudziwa, ngati nditawoloka phiri limenelo, ndikukapulumutsa anthu onse zana amenewo, tsiku lina iwo adzakhala ndi choyimikidwa kumeneko. Mbale Branham, wa missionary wamkulu. Tsopano, cholinga changa si chabwino, iliro siligwa, ayi bwana. Kumapa mene cholinga changa ndicho kumba zili zabwino. Ndipo Mulungu mu mtima mwanga akunditsogolera ine, ndipo ine ndikulephera kuwoloka phiriro, kulizungulira ilo, kudusa pansi pa phiri, ine ndinganene kuti phiri suntha. Mwina mwake ilo, pamene ine ndine na zimenezo, ndipo pamene ine ndanena izo, ndi mtunduwo wa mzimu wolondola, otsogozedwa ndi mzimu woyera, mu chifuniro cha Mulungu. Apo pakhoza kusakhala koma supuni imodzi yokha yaing'ono yodzaza ya phiri limenelo, litagumukapo. Koma, ilo lili pa ulendo wake. Tsiku lotsatira pakhoza kudzakhala mapaundi awiri atagwapo. Tsiku lotsatira kotala ya tani. Ndipo muna mwake pa mwezi madontho matani 5. Chiani chimenecho, inu mukhoza muna mwake kusaziona izo apobe. Koma ilo likusuntha, lili pa njira yake. Ine ndingakhale pomwepo ndi kumachipenyerera chinthucho chikuchitika. Chifukwa Mulungu ananena chomwecho, ndipo izo zikungokhazikitsa zimenezo. Kodi inu mungaganizire zimenezo za amayi anu apo usiku uno? Chabwino. Ngati inu mutaganizira izo, iwo akhala bwino. Chabwino. Zimenezo ndizo ngati inu mutakhulupirira izo. Mungolankhula mawuwo ndipo nkukhala nawo iwo. Mukuona. Kungokhulupirira izo. Kukakamira kwa izo. Ndiwo moyo wa muyaya. Tsopano, mawa madzulo, ine ndinamuuza Bile usiku uno kuti achotsepo makadi apemphero. Ndipo ine ndimafuna kuti ndidzalankhule. Ine ndikuvomereza moona. Ine ndakhala ndikuyenda kuyambira January, kutsidya kwa nyanja ndikubwererako, mu Phoenix, kwathu komwe ndikubwererako, ndipo zonse kwathunthu kuzindikira za mu mtima uko, mpaka ine ndafowoka kwambiri. Ine sindimadziwa nkomwe kuti ine ndayima kuti nthawi zambiri. Izo zimango ndikwapulira athu ine. Ndiyeno, ine ndimayenera kuti ndizipita, ndipo iwo, inu abale inu, munandiitana ine kuti ndidzakhale kuno kwa masiku angapo. Mene ine ndikuyamikirira zimenezo. Ine ndithu ndikuganiza kuti ili ndi gulu lolabwitsa la azitumiki kuno. Ndikukhumba ife tikanakhala ndi nthawi pang'ono yowonjezerapo ya chiyanjano. Ngati Ambuye alola, ine ndidzabweleranso nthawi ina. Osati kwa chilichonse, mangopita chalichi ndi chinzake ndikuzungulira kudusa mzindawu, ndikudzakuchezerani inu nonse. Ine ndidzakhala wokondwa kudzachita zimenezo. Chilichonse chimene ine ndingathe kuchita kuti ndithandizire ufumu wa Mulungu ndizo. Ngati inu mungafune kuti ine ndichite zimenezo, ndipo nkudzabwelera nthawi ina, ndikudzajoinana ndi ife, ndikudzakhala ndi msonkhano wabwino, wokoma kwina kwake. Ndipo kumbukirani abale, ine ndidzakhala ndikukupemphererani inu. Ndicho chinthu chimodzi chotsimikizika. Ndipo ine ndikufuna inu nonse mundipempherere ine, nonse a inu. Ndipo tsopano, ine, ndine, mawa mawa kudzakhala misonkhano ya chalichi, kuma chalichi abwino onse awa, osiyana-siyana kuzungulira mzindawu. Tsopano ena amagulu ochokera ku Jeffersonville ali kuno, ena azinzanga, mmodzi wa matrustee ya mpingo ali pano, Bale Fred Sofman. Ine sindinathe kukwanisa kuti ndimuone iye mu msonkhano. Ndipo mbale, ambiri ena azinzanga ochokera uko ku Jeffersonville, Eugene, mlembi wanga uko ndipo onse ali kuno, pena pake mu msonkhano. Ine sindinawaonebe iwo pano. Ndipo abale, muli machali chena abwino mu mzinda uno. Ndipo alendo nonse inu, mukapezeko umodzi wa iyo, ndipo mukapite ku machali chamenewa mawa. Iwo akakuchitirani inu bwino. Ine ndikutsimikiza. Yoo ndi abale amene amakhulupirira mu utumiki wa mtundu. Chifukwa chake iwo akhala pano pa nsanja ndi pansi apo, kwa iwo amakhulupirira zimenezi. Ndipo ine ndimawayamikira amuna amenewo. Ambuye adalitse chapter cha Full Gospel Businessman ichikuno amene atandizira nsonkhano uwu alipo ine ndikukhulupirira kuti ndalondola amene atandizira nsonkhano ine ndimapita kochuluka kwa othandizira awo chifukwa mmenemo ife sitiyenera kukhala mwanjira iyi koma nthawi zambiri abale amalola kusemphana kochepa kwambiri monga munthu amakhulupirira china chake chaching'ono wina china chake chaching'ono izo zimakhala ngati zimayambisa maphokoso pang'ono ndi mabala akalekale iwo ayenera kukhala atapola pofika nthawi ino koma izo ndipo ngati inu ngati ine ndiwatenga a Full Gospel Businessman ndiye izo zimakhala ngati zimathandizira kumangirira izo ndipo ife timakhala pamodzi ndipo ife timakhala ndi chiyanjano chenicheni limodzi basi nthawi yabwino yenieni ndipo ife timayamikira zimenezo mulungu adalitse chapitala chimenecho ine ndikukhulupirira ambuye anachidzutsa icho ndi cholinga tsopano ndiyeno ine ndinali ndi mwayi wopambana wokaona malo a mʼbale Oral Roberts tsiku lina ndipo mayi malo akulu chomwecho chinthu chokongola chomwecho icho ndi chikumbutso kwa a Pentecoste kenako ine ndinapita kwa mʼbale Tommy Osborne malo ena odabwitsa mwamuna odabwitsa wa mulungu yemwe mʼbale Tommy ndi ine ndife woyandikana ndi mʼbale Oral nayenso basi abale apafupi kwenikweni ndipo ife timakondana wina ndi mzake ndipo tikuyesetsa mwakukhoza kwathu kuti tichite chilichonse chimene ife tingathe kwa ubwino wa anthu mu ufumu wa mulungu chotero ine ndithudi ndikuwayamikira amuna amenewo chifukwa chokhala mu mzinda uno pakati pa amuna abwino awa amene inu muli nawo nkhosa inu muli ndi azibusa odabwisa ine basi ine ndinena izi monga choncho ambuye apitirize kukhala nanu inu nonse ndilo pemphero langa ndipo tsopano mawa madzulo ine kodi nsonkhano zayamba nthawi yanji abale half 2 tiye tinene kuti 1 kapena half 1 inu muyenera kuti mudzakhale muli pano kuchitira kuti iwo asadzasokonezeke ndi misonkhano inayo tsopano ngati anyamatawo sanakuwuzeni kale inu usiku uno iwo ali ndi mabuku ena zithunzi ndi zina zotero ndi matepi ndi marekodi ndi zamisonkhano ndipo iwo akugulitsa izo koma ife sitidzawalola iwo kuti adzagulitse izo pa sabata mawa sipadzakhala mabuku ngakhale chilichonse choti chidzagulitsidwe mawa ndotero ife sitidzatero ife sitimaloleza konse zimenezo ngakhale ambiri amati ili mukulakwitsa moyipa ngo bambo okalamba Bosworth ankakonda kunduza ine mʼbale Branham mukulakwitsa pamenepa koma umo ndi mmene ine ndikumverera mukuona ndipo ine ndikumverera ngati inu mukufuna limodzi iwo adzakupatsani inu limodzi koma ngati inu koma ife sitingathe kugulitsa pa sabata ayi ndizo zonse ngati ine ndimakhulupirira zimenezo ine ndiyenera kuzikhala moyo izo basi ine ndiyenera kuzikhala moyo ndeka inu mukuona ndipo ine ndiyenera kukhala moyo mmene ine ndikumverera ndipo chotero kapena inu mukhoza kutumiza kwathu ndi mpaka kunyumba mpaka kumeneko ndikukapeza izo tsopano usiku uno tiye ntonse tingoyiwala zimenezo kuti kuli ntchito iliyonse yoti mukayigwire kapena china chilichonse kapena zolemetsa za mtsiku tiye ntingoyika kumbali chilichonse ndipo tiyang'ane mmawu kwa miniti pang'ono ndipo tione zimene mulungu angalankhule kwa ife kudzera mmawu ake ndipo mulole ndipemphere kuti mulungu angotipasa ife mdalitso waukulu kwambiri usiku uno Jean kodi iwe unganditengere iye iwe unganditengere ine mtsikana wang'onoyo kodi iye si kanthu kakang'ono kokongola kodi iwe ungafune kutapita kwathu ndi ine ndikukasewera ndi sala wanga wang'ono wapafupifupi kutalika chonchi iwe ungafune ine ndikufuna kuti iwe utero iye ndi wapafupifupi usinkhu wako ndipo iye ndi mtsikana wang'ono wa adadi ndipo ine ndikuganiza iwe umawakonda adadi ako nawenso sichoncho iwe amayi ndithudi iwe umatero mtsikana wang'ono wokongola kwambiri ine ndakhala pano ndikumuyang'ana maso ang'ono ooneka ngati ziboo ziwiri zakupsa ndi moto mblanketi ndi tsitsi laling'ono la brown ine ndimangokonda ana ang'ono okondedwa ine ndili nawo atsikana awiri ang'ono ku nyumba mmodzi wa iwo ndi Rebecca ndipo winayo ndi Sara uno nthawi ina kale ine ndinali nditachokapo awiri onsewo ndatsikana ang'ono a adadi inu mukudziwa ndipo ine ndimawakonda iwo ndipo mwansanga iwo akangofika ine ndimayenera kuti ndiwabereke iwo ndi kungoti beke wakula kuti azichita zimenezo iye ndi wamkulu ngati ine iye angakhoze kuthyola msana wanga tsopano iye ndi koma iye akadali mtsikana wang'ono wa adadi muli monse ndipo tsopano pafupifupi chaka china ife tikufuna tidzamtengere iye ku sukulu ya baibulo kwina kwake ndiponso kutali ndi sukulu zawamba Ndieno iwo anali akudikilira adati kuti mukudziwa kuti afike kunyumba. Ine ndikakhala kuti ndinali kunsonkhano ndipo mawa usiku amakhala akundidikilira ine mpaka pakati pa usiku kuti ine ndifike. Ndipo kotero ine ndinafika molawirira mawa kwenikweni pafupifupi 3 kapena 4 koloko. Ndipo amayi anabwera pachitseko ndikudzandilowetsa ine. Ndipo ine ndinali wotopa kwambiri ndi olema. Ine uno pansanja ine pamene ukadzozedwa umamverera bwino koma pamene iko kukuchokera iwe ndi pamene iwe umakhala muvuto ndiangati amene anayamba azidziwapo zimenezo bwanji ndithu ndizimakhala choncho. Taonani, Eliya anapita pamwamba pa phiri ndipo anakayitanitsa moto kuchokera kumwamba, anayitanitsa mvula kuchokera kumwamba. Ndipo kenako pamene mzimu unamuchokera iye, iye amayendayenda mchipululu masiku 40. Ndipo Mulungu anamupeza iye atazikokeranso kuphanga kwina kwake. Yona iye anapita pansi ndipo anakakhala wamoyo mmimba mwa nsomba kwa masiku 3 ndi usiku. Anakalavulidwa kugombe ndipo anakhala akulalikira. Mzinda onsewu unalapa ndipo unabwera kwa Mulungu. Ndipo pamene kudzoza kunamuchokera iye, iye anapita pamwamba pa phiri ndipo anakamupempha Mulungu kuti auchotse moyo wake. Ine ndinayima pambali pa manda a William Cowper osati kale litali yemwe analemba nyimbo yotchuka ija imene timayigwiritsa ntchito pa msonkhano wa mgonero. Pali kasupi odzazidwa ndi magazi otengedwa kuchokera misempha ya Emmanuel momwe ochimwa amadziponyera pansi pakusefukirako. Kodi inu munayamba mwamvapo zimene iye zinamuchitikira iye? Kudzozako kuti amuchokera kwa izo, iye anayesese kuti akapeze mtsinje kuti akaziphe yekha. Ine ndimakhala tsidya lina la Old Kentucky Home. Ndipo Stephen Foster anamupatsa America nyimbo zake zotchuka kwambiri zakumudzi. Ndipo iye akamalemba amakhala ndi kudzoza, kudzoza kumeneko malemba nyimbo. Ndiye akachokamo muzimenezo, iye amapita kukaledzera. Potsiriza anamuitanitsa wantchito ndipo anatenga lezala ndi kudzipha. Anthu samadziwa zimene anthu awo amene amakhala mu dera la uzimu amadutsamo. Tsopano apa iwe umamverera ngati ukhoza kusuntha phiri koma ungolola kudzozako kukuchokere iwe ndipo nkuyambapo kutuluka pa khomo apo. Ngati sipakhala munthu wina pamenepo woti akugwire iwe mwaona. Ndiyeno mwina mwake kwa maola pang'ono iwe umadabwa kuti uli kuti. Ndiyeno usiku ndi usiku zimenezo zimachotsa zabwino za iwe. Ndipo pang'ono ndikufuna kuti ndikuwuzeni inu za Sara wang'ono ndi Rebecca. Yotero mawa otsatira ine ndimalephera kuti ndigone ndipo ndinadzuka ndinali titakhala pa mpando. Ndipo patapita kanthawi Beke pokhala wamkulu iye anali nali ndi miyendo yayitali kumuposa Sara. Ndipo kotero Beke anabwera akuti tamanga anadzuka analumpha pa bedi osamudzutsa mchemwali wake wang'ono. Ndipo apa iye anabwera akudusa mnyumbamo akuthamanga mwali wiro mmene iye akanathera. Iye amati adadi adadi ine ndinafunyulula umodzi wa miyendo yanga. Ndipo iye analumphira pamenepo nkuzakhazikika bwinobwino mokhala ngati mpingo wa makono inu mukudziwa. Iwo akhala uli mu masewerowa kwa nthawi yayitali inu mukudziwa kwa zaka zana zingapo. Iye anakhoza kudzikhazika yekha bwinobwino ndipo iye anayika mikono yake mondikumbatira ine ndipo anati, oh, adadi anga, adadi anga. Ndipo Sara wang'ono anali ndipo kosolo anadzuka. Chabwino ine sindikudziwa ngati ana anu samachita zimenezo anga amatero. Wang'ono amatenga zosiyidwa ndi wamkulu. Ndipo chotero Sara anali atavala zovala zogonera za Rebecca miyendo yotalika kwambiri chomwecho inu mukudziwa. Ndipo apa iye anabwera kamunthu kakang'ono kakafupi kakugwa kakupunthwa. Ndipo iye anafika pamenepo mochedwerapo pang'ono. Kotero Beke anapotoloka anati, Sara nchemwali wanga, ine ndikufuna kuti ndikuuze iwe china chake. Iye anati, ine ndinayamba kufika pano, ndipo ine ndaphangira. Kotero ine ndatenga zonse za dadi, ndipo palibe chimene chatsalira cha iwe. Umondi mmene anthu ena amayesera kuganizira za chipembedzo, si choncho izo. Uko nkulondola. Ndipo Sara wang'ono osauka iye anagwetsa mulomo wake waung'ono ndipo maso ake ang'ono akuda anandiyang'ana ine. Ndipo iye anayamba kulira. Ndipo Beke anali atagundanitsa chibwanu chake ndi changa atandikumbatira ine. Ine ndimamukonda iye. Ndipo Sara anayamba kuchokapo chifukwa Beke anali atawatenga adati onse. Ine ndinasuntha bondo linalo monga chonchi Mbundi nalozira kwa iye munga choncho. Oi anasangalala mwansanga pomwepo ndipo anathamanga. Anadzalumbira pa bondo langa chomwecho. Iye anali asana kale nthawi yotalika kwambiri ndipo miyendo yake imalephera ngakhale kuti ifikire pansi. Iye anali ngati wovutikirapo poyenda muna mwake monga ine ndimachitira. Basi wovutikirapo kuyenda inu mukudziwa. Ndipo iye sanatero amalephera kuti afikire pansi. Iye sanali chipembedzo chachikulu inu mukudziwa. Ndipo chotero iye amalephera kuti afikire pansi polimba. Iye anali asanakhale nthawi yotalika mokwanira. Ndipo chotero iye amakhala ngati amavutika kuyenda. Ndipo ine ndinaponyera mikono yonseyo monga chonchi. Ndipo ndinadzamukumbatira iye pafupi ndi ine. Ndipo iye anadzawalisa maso ang'ono akudawo. Ndipo anayang'ananso kwa Rebecca. Iye anati, Rebecca nchemwali wanga. Iye anati, izo zikhoza kukhala zoona kuti iwe wawatenga adati onse. Maine ndikufuna kuti udziwe chinthu chimodzi. Adati anditenga ine yense chotero. Ndizo chomwe chonso iye anatenga zonse za ine. Ine ndikhoza kusakhala ndi maphunziro okhoza kuyikira zinthu za ziphunzo. Koma basi bola ngati ine ndikudziwa iye wanditenga ine yense. Mukulephera kuyenda kwanga ndinamusiya kuti iye andikumbatire ndi manja awiri onse. Izo zidzangondipanga ine kumverera bwino. Chabwino ntiye ntipereke mawu pang'ono apemphero kwa iye ife tisanatsegule mawu. Tsopano Atate akumwamba ife tikuzindikira kuti ife tangokhala ngati ana anafenso. Ndipo inu mumakonda kukhala ndi ife ndi kudzapembedza ndi ife. Ndipo pamene ife tikukupembedzani inu ndipo inu mumatikonda ife. Ndipo mumatigwirizira ife mikono mwanu ndipo mumatumiza mzimu woyera wanu ndi kudzatidziwitsa ife kuti inu muli wamoyo. Ndipo ndinu Atate wathu. Ife tikukuthokozani inu mochuluka kwambiri. Tsopano mulole mzimu woyera ubwere kwa ife usiku uno. Mukonde mtima uliwonse Ambuye. Mutipatse ife mdalitso watsopano. Mutsanulire madontho amame achifundo pa ife Atate. Musati muyang'ane pa machimo athu. Iwo ndi ochuluka kwambiri Ambuye. Mungu akhululukira iwo. Muwachotsepo iwo Atate. Ndipo Mungu titengera ife mikono mwanu. Ndipo muchilitse matenda athu. Ndipo muyeretse miyoyo yathu. Ndipo mumasule mizimu yathu ikhale yoma suka Ambuye kuti ife tikhoze kupembedza ndi kukutamandani inu tikhale ngati ana ang'ono tikuthamangathamanga kuzungulira mnyumba kumadziwa kuti Adati akutiyang'anira ife. Perekani za Ambuye. Tsopano palibe munthu yemwe ali okhoza kuwatanthauzira mawu. Ife tikuzindikira zimenezo. Yohane anaona buku mdzanja la manja la iye amene anakhala pa mpando wachifumu. Ndipo kunalibe munthu aliyense kumwamba kapena pa dziko lapansi kapena pansi pa dziko lapansi yemwe anali woyenera kuti atenge buku kuti alitsegule ilo kapena kumasula zisindikizo. Ndipo apo panadzabwera mwana wankhosa amene anali ataphedwa chikhazikitsireni mazi kwa dziko lapansi. Ndipo iye anali woyenera ndipo iye anatenga buku ndipo anamasula zisindikizo ndipo anadzatsegula buku. Oh mwana wankhosa, bwerani usiku uno mudzatsegule buku kwa ife Atate pamene ife tikuyembekezera pa inu kuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu mwana wankhosa wa Mulungu. Amen. Ine ndasankha usiku uno ime yaing'ono ya lemba ya mawu atatu. Koma choyamba ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndime kapena ziwiri kuchokera mu Yohane oyera mutu wa 11 kuyambira ndi ndime
23.
Yesu anati kwa iye, chimwene wako adzaukanso. Marita anati kwa iye, ine ndikudziwa iye adzaukanso muchiukitsiro pa tsiku lotsiriza. Yesu anati kwa iye, ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Iye amene akhulupirira ine, ngakhale iye atafa komabe iye adzakhala moyo. Ndipo aliyense amene akhala moyo ndipo nakhulupirira mwa ine sadzafa konse. Kodi mukukhulupirira izi? Iye anati kwa iye, ee Ambuye, ine ndikukhulupirira kuti inu ndinu Khristu, mwana wa Mulungu, yemwe ayenera kubwera mu dziko. Ndipo kwa mutu, ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito mawu atatu awa. Kodi mukukhulupirira izi? Ine ndinawerenga nkhani nthawi ina kale. Ine ndikuganiza iyo inali nkhani yopeka. Ndipo pafupifupi atumiki nonse ine ndikuganiza munawerengapo buku la Dr. Abraham la The Prince of the House of David. Ilo ndi buku lopambana. Lilo, ine ndikuganiza mwantheradi anasiya kudinda ilo. Ine ndingakonde ndikakhala nalo ilo lodindidwa kuti ine ndidzakhoze kuliyika ilo pakati pa anthu. Pamenepo ine ndinali kuwerenga nkhani yaing'ono ya Lazaro uyu. Ndi za Yesu ndi Maria ndi Marita kuti azije mwali yake a Lazaro. Ko ine ndinali kuwerenga mmenemo kuti kumene Yesu ankakhala, ine ndikukhulupirira ndi Marita ndi Maria, yonse awiri anali atsikana a Chihebri okoma, ndipo Lazaro anali kuphunzira kapena amaphunzitsidwa kuti adzakhale mlembi wakukachisi, kumamapangira ansembe makalata a lamulo. Ndipo Yesu amakhala ndi chiyanjano chopambana makamaka ndi Lazaro. Pamene ife tiwerenga mʼbuku za pamene iye amabwera ku nyumba kwawo, ndipo Marita amakhala ochedwerapo pang'ono kudzamvetsera mawu ake, koma iye amakonza chakudya cha madzulo ndi kumakonza malo odyera. Koma Maria amakhala pa mapazi ake, ndipo Yesu ananena kuti Maria wasankha zinthu zabwino. Ndiyeno ife tinawuzidwa kuti Lazaro anali iye amene anamubweretsa Yesu kwa Yohane mu nkhani ya mabuku a Dr. Ingraham ndi pa The Prince of the House of David. Komabe izo zikhoza kukhala kuti sizinali zoona, ine sindikudziwa. Koma basi kuti tiike maziko a nkhaniyo, koma iye ayenera kuti ankakhala ndi iwowo. Tsopano ife takhala tikuphunzira sabata ikubwerayi yatayikani kuti Yesu ananena mu Yohane Woyera 5:19, ine mwana sangachite kanthu mwa iye yekha, koma chimene iye aona Atate akuchita, momwemonso mwana amachitira. Atate amagwira ntchito ndipo mwana amateronso. Kuona zimene iye aona Atate akuchita. Chotero kuti ayipange iyi kukhala nkhani yeniyeni yolondola, Atate Mulungu ayenera kuti analankhula ndi mwana wake Yesu, ndipo anati, mzako Lazaro afa, koma izo zichitika kwa ubwino, kotero iwe uchoke pa khomopo. Upite kutali chifukwa adzakufunsa kuti iwe umupempherere iye kapena umuchize iye. Ndipo ine sindikufuna kuti iwe uchite zimenezo. Ngati inu mungayiyang'anitsitse nkhaniyo pamene ife tikupitirira, inu mudzaona kuti iyo ikuthera kwa choonadi chomwecho cha izo. Chotero Yesu basi wopanda kutsanzika kulikonse kapena chilichonse anachokako kunyumbako, ndipo anapita kwina kwake sanabwerere usiku umenewo. Ndipo iye anapita ku mizinda ina, ndipo mwansanga pamene Yesu anachoka pa khomopo, pamenepo mavuto anayambika. Ndipo pamene Yesu achokapo pa khomo panu, mavuto amakhala ali pa njira. Ingokumbukirani, pamene iye achoka pa khomo panu, mavuto amayambikapo. Pamene inu mukhala ndi zosangalatsa ndi chilichonse zikugwira ntchito muchali chichanu mwangwiro kwambiri, monga chi Rickenbacker cha masilinda 16 chachikulu, ndipo inu nkumusiya Yesu muzimenezo, pamene Yesu achoka pa chali chichanu, mavuto amakhala ali pa njira. Inde Bwana, pamene Yesu achisiya chipembedzo kuti iwo amuyika iye pambali ndi kuti chabwino, tsopano ife sitikukhulupirira basi kuti zinthu izi zikhoza kukhala ndende basi. Ndipo inu nkuchivomereza chinthu china chake, mavuto amakhala ali pa njira. Muzingokumbukira zimenezo. Zikundikumbutsa ine za nkhani ya Ambuye Yesu imene imapezeka mu buku la Luka. Inu mukudziwa pamene iye anali mnyamata chabe wapafupifupi usinku wa zaka 12. Anthu ake anamutenga iye monga unali mwambo wake chaka ndi chaka kuti amapita ku phwando la Pentecoste. Ndipo pamene iwo anali mu mzinda wa Yerusalemu ku phwando, ndipo akukhala ndi nthawi yabwino, ife tikupeza mu Baibulo kuti iwo anayenda masiku atatu opanda iye. Ndipo iwo ankaganiza kuti mwina mwake anangozitenga izo mwa chizolowezi kuti Yesu ayenera kuti ali pakati pa ena a achibale awo. Tsopano ife sitingathe kuchita zimenezo. Pamene iwo anabwera kuti amfufuze pakati pa achibale awo, iye kunalibeko kumeneko. Ndipo ife sitingazitenge izo mwachizolowezi basi, chifukwa chakuti ndife a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, a Pentecoste, ndipo maziko athu ndi makolo athu anali okhulupirira mphamvu. Ife nkungozitengera izo chabwino mwachizolowezi. Yesu ali nafe ife. Ife sitingathe kuchita zimenezo. Ife tiyenera kukhala mchilumikizano ndi iye tsiku ndi tsiku ndi miniti iliyonse. Oh, ine ndimazikonda zimenezo. Ine ndikufuna chimene Mulungu ali tsopano. Timene makolo anga anali nacho, timene makolo ambuyo anali nacho, chinali chodabwitsa. Goma, timene iwo anali nacho ndi chabwino. Ine ndikuganiza ife tapita patali mu ulendo uwu. Tiye tione chimene iye ali lero. Ine sindikufuna kuti ndiziyang'ana mbuyo ndikukaona chimene Bambu Mude anachita. Kwa ife tili patali mu ulendo uwu kuposa Bambu Mude. Timene lili vuto ndi mipingo yathu, ife timayang'ana mbuyo ndikuti chabwino. Tiye tione zimene Bambo John Wesley ananena. Zimene ena ayenawo ananena. Chifukwa chake science yapita patali kwambiri mu zochita zake kuposa mmene chipembedzo chilili mu zake. Kuno zaka 300 zapitazo wa science wachi French anatsimikizira kuti ngati iwe ungathamange liwiro loopsa la mamayilosi 35 pa ola, hamvu yokokera pansi ikakunyoze iwe pa dziko lapansi. Inu mukuganiza kuti science ingalozere mbuyo kwa zimenezo lero? Iwo akumathamanga mamayilosi 1900 pa ola. Ipo kumapitirirabe. Iwo akuthamangira patsogolo, akuyang'ana mtsogolo. Koma ife timafuna kuti tiziyang'ana mbuyo ndikukaona zimene Mude ananena, Sanki ananena, Fini ananena, Knox, Calvin, ena iwo. Zimene iwo ankanena zinali zabwino. Zimenezo zinali za mbado wawo. Koma ife tikupitilira chitsogolo. Agogo anga amuna ankakwera ngolo. Ine ndikuyendetsa Ford V8. Mwana wanga adzaulusa ndege. Ndizo ife tikuyenda chitsogolo. Ndichimene chipembedzo chiyenera kukhala. Kudza kwa Ambuye kwayandikira. Mpingo uyenera kuti udzisunthira chitsogolo kukalowa mu mphamvu zake. Sayansi ikhoza kungokwera mpaka apa, ndipo kenako iyo iyenera kugwera pansi. Koma ife tili ndi magwelo osayamba, amene sanayambe akudzidwapo amphamvu yopanda malire ya Mulungu, imene ife tiyenera kuti tizisunthiramo. Ife tikukhala moyo wodzimana mwayi wathu mamayilosi miliyoni usiku uno, mwayi umene akhristu ayenera kuti azisangalala nawo. Ine ndimadzichitira ndekha manyazi pamene ine ndiyang'ana uko ndikuona kokhala kwa anthu. Ndimatenda ndi mavuto amene akuchitika pakali pano. Mpingo wathu umayenera kuti uziyenda mu msewu kumachitsa odwala, kumaukitsa akufa, kumatulutsa ziwanda, kumachita zizindikiro ndi zodabwitsa, kumalipangisa dziko lonse kuzindikira kuti Yesu Khristu ali moyo. Ndicho chimene ife tikusowa kuti tizichita. Bwanji inu mukuti Bambo Mude sanati, Bambo Mude samakhala moyo mu dziko lino uko mkulondolo. Ife tikukhala mukudza kwa Ambuye. Ndipo ife tangotsengera izo mwachizolowezi kuti iye amakhala ndi achibale athu. Koma dziko lina pamene wandewu anamutsutsa Bambo Graham, ife tinadzapeza kuti iye sanali pakati pa achibale athu. Kodi iwo anakamupeza kuti iye ndikuti ndikuti kumene anakamupeza Yesu, komweko kumene iwo anamusiya iye. Kodi iwo anamusiya kuti iye pa phwando la Pentekoste? Kodi ife tamusiya kuti Yesu kuti kumene mpingo pa phwando la Pentekoste? Pamene ife tichokako ku mphambu ya nthawi yakale iyo ya Pentekoste ndi phwando la Pentekoste, ife timakhala kuti tikuchoka kwa Yesu. Iko kulondola ndendende mzanga. Ife tikudzimana tokha mwayi wathu. Inde Bwana. Iwo anamusiya iye pa phwando la Pentekoste. Ndipo amenewo ndi malo okhawo amene a Methodist, a Baptist, a Presbyteria ndi a Pentekoste adzamupeze konse iye. Ndikubwerera kumene inu munamusiya iye. Ili kuti chimwemwe cha Ambuye, ili kuti mphamvu ya Ambuye. Mpingo ukufunsa lero, chiyani chinachitika? Chiyani ndi Mulungu wa mbiri yakale? Iye akudikilira anthu ake kuti amuyitanitse iye poonekera. Koma ife sitingathe kuchita izo podzera mu zipembedzo. Ife sitingathe kuchita izo pansi pa kuwerenga maganizo. Ife sitingathe kuchita izo pansi pa masamu kapena ife sitingathe kuchita izo ndi maphunziro. Ife tadzilekanitsa tokha, tadzigawanitsa tokha. Ife sogawanika. Ife tili munthu mmodzi ndithu ndi mwa Khristu Yesu. Ife ndife tonse mmodzi mwa Khristu. Ndipo zipembedzo zathu zizidzachita konse zimenezo. Zabwino monga izo zili, izo sizingachite izo. Maphunziro athu ncholepheretsa chachikulu chimene uthenga unayamba wakhalapo nacho, icho maphunziro. Mene ife tikusowa si maphunziro. Ife tikusowa mphamvu ndi chionetsero cha mzimu woyera zitabwerera mu mpingo kuti zionetsere mphamvu. Yesu sananene kuti pitani ku dziko lonse ndipo mukaphunzitse. Iye sananene kuti pitani ku dziko lonse ndipo mukachite. Iye anati pitani ku dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga. Ndipo uthenga ndikuonetsera mphamvu ya mzimu woyera. Chiukitsiro. Ife tikadali opereberabe pano mamayilosi miliyoni kuposa kumene ife tiyenera kukakhalako. Tiye tisunthire chitsogolo. Tiye tibwerere mbuyo kumene ife tinamusira iye pa phwando la Pentecoste. Yesu ananena mu Yohane ine ndikukhulupirira mutu wa 15 iye anati ine ndine mpesa inu ndinu nthambi tabwino tsopano ngati mpesa umenewo unayika nthambi yoyamba ndipo kuchokera mwa nthambi imeneyo analemba buku la machitidwe nthambi yachiwiri idzapanga buku lina la machitidwe nthambi yachitatu idzapanga buku lina la machitidwe ndipo nthambi iliyonse imene iti idzabwere mwa mpesa umenewo idzakhala chimodzimodzi monga nthambi yoyamba inali tsopano inu mukhoza kumezanitsa ife tikudziwa zimenezo ine ndaonapo mtengo wa zipatso uli ndi zipatso za mitundu 8 zosiyanasiyana ine ndaonapo mtengo wa lalanje kubereka manyumwa ndi mandimu ndi china chilichonse pa iwo koma izo zinachita kumezanitsidwamo ndilo limene lili vuto lelo ife tamezanitsamo malingaliro athu tamezanitsamo zipembedzo zathu koma ngati mtengo umenewo uti udzayike konse mpesa wachipatso pawokha iwo udzakhala ofanana ndi wapachiyambi uja umene unalowa mmenemo. Haleluya! Oh, mpingo udzalumikizana pamodzi koma ife tikusowa mphamvu ya wapachiyambi ife tikusowa mzimu woyera mphamvu ya chiukitsiro cha Yesu Khristu ndicho chimene iye anatiuza ife kuti tizichita. Ine ndine mpesa inu ndinu nthambi ngati mtengo wa mpesa udzayika mphukira ina ndipo iyo nkubwera ndi mpesa za bluu zokongola mpesa wotsatira umene udzatulutse udzakhala ndi mphesa za bluu zokongola ngati mpesa woyamba utatulukira ndipo iwo anagwa ndi kukhudza kwa mzimu woyera ndipo anachita zozizwitsa zazikulu ndi zizindikiro ndipo anasindikiza umboni wawo kwa dziko ngakhale ambiri a iwo ndi umboni wawo iwo ndi magazi awo iwo anasindikiza umboni wawo iwo anadutsa mitundu yonse ya zowawa ndi chilichonse kuti adzabweretse uthenga iwo anavutika iwo anamenyedwa iwo analangidwa kodi ife tinyamulidwa popita kwathu kumwamba pa gama wa maluwa ophweka pamene ena anamenyera kuti abate mphoto ndipo anayenda kudutsa mnyanja za magazi kodi ife tikuyembekeza kuti tichita chiyani ine ndiyenera kumene ngati ine ndiyenera kulamulira wonjezerani kulimbika kwanga ambuye ndithudi ife tikusowa ife sitikusowa chipembedzo chatsopano ife sitikusowa nyumba ya tchalichi yatsopano mene ife tikusowa lero ndi chitsitsimutso chachikale chakutchire chamkwamba mwa bluu chakupha tchimo cha chipentekoste chimene chinabadwira pa pentekoste ndipo chabwereranso mu tchalichi kachiwiri mphamvu ya mzimu woyera kachiwiri kuti chidzamubweretse Yesu poonekera mulungu wambiri yakale nthawi zonse amabwera poonekera mu nthawi yovuta ife timazisowa zimenezo ndilo limene lili vuto ndi mpingo wathu lero ife tikubwerera mbuyo kwambiri ife tikugwera mu mafashoni a mdziko ndipo pang'ono ndi pang'ono chaka ndi chaka izo zikuyamba kumafa pang'ono ndi kumafota kukhala nthawi yotengulira posachedwa apa mulungu adzayidulanso iyo motsimikiza basi monga ine ndayimirira pa guwa lino mulungu adzamudulanso iye ndi cholinga chakuti adzamupanga iye kuti azibereka chipatso iye adzadula ntchito za chidziko kuzichotsa mmenemo imodzi la masiku awa chamanyazi choterocho momwe mpingo wapitilira pansi pa dzina la chipembedzo kwa ife tikupeza kuti pamene Yesu anachoka imfa inabwerapo pamene Yesu achoka pa mpingo wathu mphamvu ya mzimu woyera imachoka pa mpingo wathu iwo umayamba kufota ndipo umafa ndipo pakapita kanthawi sipamakhalanso kalikonse kwa iwo tsopano pamene Yesu anadzachoka imfa inabwerapo oh ndi nthawi yachisoni bwanji imene iyo inali ndipo zindikirani iwo anali akusinkhasinkha ndipo iwo anamutumira Yesu koma iye sanabwere iwo anamutumiranso iye kachiwiri ndipo iye sanabwere koma iye ankadziwa chimene iye akanati adzachite iye akudziwa usiku uno chimene iye ati achite palibe chimene chatayika ndi iye iye akudziwa ndende chimene iye akukonzekera kuti achichite iye wadzusa anthu motsimikiza basi monga ine ndikuyimira pa guwa ili iye adzawadzusa anthu kwa dzina lake kuchokera kukambado ka mitundu iye achita zimenezo ndi nthawi ya ayuda imene ili pafupi tsopano ndipo ya mitundu ikutha chifukwa iwo angotuluka kumene iwo akumukana Khristu iwo akukana zizindikiro zawo iwo akukana chilichonse chimene chimatchedwa umulungu ndipo akumachitchula icho ngati mtundu wina wa zowerenga maganizo kapena mphamvu ya mdyerekezi ndi kumachita iwo akuchitira mwano mzimu woyera ndipo akuzizindikizira okha kutali ndi mulungu ndipo mulungu adzatenga apang'ono amenewo pakapita kanthawi ndipo adzawakweza iwo kudzakhala mpingo wa mphamvu ndipo kenako adzatembenuzira kuchotsera mzimu kwa Ayuda ndi kudzautengera mpingo wa mitundu kwawo. Londola ndende. Iye akupangidwa tsopano. Oh, motani. Ife tili pa mapeto a nthawi. Pafupifupi. Yesu iye angadziwa ndipo patapita kanthawi iye anati, bwenzi wathu Lazaro akugona. Bwanji, ophunzira amaganiza kuti iye anali kupuma pang'ono. Iye anati, chabwino, kuti iye akugona, iye akuchita bwino kwambiri. Chabwino, iye ananena mu ake, kalankhulidwe kawo, kuchitira kuti iwo amvetse anati, iye wafa. Ndipo chifukwa cha inu, ndinokondwa kuti ine kunalibeko kumeneko. Ndiona chifukwa cha inu ndinokondwa kuti ine kunalibeko kumeneko. Chifukwa iwo bwenzi akumufunsa iye kuti amuchiritse. Kuti amuchiritse iye. Ma iye amadziwa kuti iye sakanatha kuchita zimenezo. Kuba masomphenya anali alipobe. Atadusa masiku anayi ameneyo, iye anadziwa kuti imeneyo inali nthawi imene Atate anamuuza iye. Zokongola bwanji. Iye ananena kumanda, Atate, ine ndikuthokozani inu. Inu mwandimva kale. Koma ine ndikungonena izi chifukwa cha awa amene ayimirira. Mukuona? Iye anali akudziwa kale zimene iye akanati adzachite. Iye anati, ine ndipita ndikamudzutse iye. Pano ine ndikukhoza kulingalira khomo laling'ono ilo linali litasweka kwenikweni. Yemwe amagula bledi analeta pita. Isoni. Oh, zimakhala zodabwitsa pamene iwe ukhala ndi khomo la chisoni kapena mtima wa chisoni. Ndipo kenako Yesu nkudzaonekera mwakamodzi. Sichoncho izo. Ine ndikukhoza kulingalira ndikumuona Marita mkazi wang'ono wokongola atazipimba ndi chophimba chakuda pa nkhope yake. Ndi Maria wang'ono. Ndipo iwo atagwirana wina ndi mzake akuti, kodi ife tichita chiyani? Ababa ndi amama anapita, ndipo mchimweni wathu wofunikira. Tsopano ife tinasiya tchalichi, ndipo ife tinachotsedwa kwa iwo. Ndipo tinabwera kuti tidzamutsatire Yesu wa ku Nazareti. Ndipo iye anachokapo, ndipo anatisiya ife kwina kwake. Ine ndikukhoza kumumva wotsutsa atabwera pafupi ndikuti, hey, alikuti wochiritsa wa uzimu uja, mneneri uja wa ku Galileya, alikuti iye tsopano. Mwaona, pamene inafika nthawi yeniyeni yoti iye achite china chake, iye anali atapita. Ndi zimenezo tu. Mwaona, Mulungu amangokonda kuchita zimenezo. Basi ndicholinga chakuti anthuwo, basi kungofuna kuti anthuwo aonetsere chimene iwo ali. Eya, amangowayesa iwo kuti aone chimene iwo ali kwenikweni. Iye amawapatsa iwo mdaliso, iye amaonekera, amadzisonyeza yekha, amadzionetsera yekha kwa anthu. Ndicholinga chakuti aone kuti iwo achita motani, kungofuna kuti aone chimene iwo angachite pa izo. Tsopano ife tikupeza ndiye patapita masiku pang'ono, masiku anayi, Lazaro sauka anafa. Iwo anakamuyika iye tsiku lachiwiri, tsiku lachitatu, tsiku lachinayi. Tsopano aliyense akudziwa, chivundi chimayambika pakadusa masiku atatu. Kuno imagwera mkati pa nkhope poyamba. Ndipo zikatero chivundi chimayambika, utsi za pakhungu zimayamba kudya thupi. Iwo anakamuyika iye mthaka. Anayika mwala waukulu pamwamba pa mphanga imene iwo anamuyikako iye. Ndipo apo ndi apo atsikanawo amatha kupitako, ndikukagwala pansi pa mandapo ndikumalira. Ndipo patapita kanthawi zinamveka konse konse. Yesu abwera. Ife tamuona iye akuyendayenda mu mzinda. Oh, Marita wang'ono uja, yemwe anakhala moonekera kwambiri, wochita mochedwerapo za izo. Iye anatsimikizira pamenepo kuti iye anapangidwa ndi chiyani. Apa iye anabwera, akubwera pa njira yake ndiye akuthamanga pofunafuna. Ine ndikukhoza kuamva ena iwo munsewu wakuti, chabwino, ine ndikuganiza iwe wakhutitsidwa tsopano kuti chipembedzo chanu chinali chabodza. Iye sanawasamale iwo, ndipo anapitirira, anadusa ndithu otsutsa onse. Iye anatsikira kumusi mpaka iye anamuona iye, mwina mwake atakhala pansi pa ngodya ya nsewu. Tsopano omwe kuoneka, iye ayenera, iye akanakhoza kukhala nawo ufulu womuzazira iye, ndi mulankhulira iye zoyipa. Bwanji? Iye sanathamangireko ndikukati, tayang'anani kuno, tayang'anani kuno inu. Inu mwayenera kukhala mneneri, munthu wa Mulungu. Bwanji inu simunabwere pamene ife timakuyitanani inu? Bwanji, ndife chinthu chosekedwa cha mtawuni itsopano. Ife tinachoka mtchali chichathu kuti tidzakutsatireni inu. Zimaoneka ngati iye anali nawo ufulu. Koma inu mukudziwa, modzi monga ine ndinalalikira za mwana wa nkhosa ndi nkhunda. Ngati ndife mwana wa nkhosa, mwana wa nkhosa amapereka ufulu uliwonse umene iye ali nawo. Ndiko kulondola ndende. Iye samakhalanso ndikali konse koma ubweya, kotero iye amayenera kuupereka umenewo. Ndipo iwe umapereka ufulu uliwonse umene iwe uli nawo, ndicho linga chakuti umutumikire Mulungu iko kulondola ndendende ine ndi mawaza zilakazi zamene iwo akuvalira tizovala takale tating'ono iti ine mukudziwa ndipo iwo anati chabwino ife ndife achimeleka ife tikhoza kuchita zimene ife tikufuna kuchita ine ndinati ndiko kulondola ndendende koma ngati ndiwe mwana wankhosa iwo ungapereke maufulu ako kusuta ndudu ndi kumapitirira monga choncho ndicho chinthu choyipitsitsa mkazi anayamba wachichitapo ndiko kulondola ndendende Dona ananena ndi ine osati kale litali akulankhula ndi ine anati koma mʼbale Branham iwo sakupanga mtundu wina uliwonse wa zovala ine ndinati koma iwo akupangabe makina osokera ndipo akugulitsabe nsalu palibepo chowiringula za izo mkomwe ndiko kulondola ndendende kumbukirani tsiku lina inu mukhoza kukhala wangwiro kuno kwa amuna anu koma inu mudzakayankhira chigololo chifukwa cha izo motsimikiza basi aliyense amene ayang'ana pa mkazi namukhumbira iye wachita naye kale chigololo mu mtima mwake kuto ndi chiyani ndi akazi achipentekoste lero ndi chimene ine ndikudabwa mene inu mwachokera ku mzere wa mpanda wakale mene amayi anu ankakonda kukhalira ndi dzitsi lalitali ndipo lero akazi achipentekoste akumazipenta ngati gulu la Mardi Gras ndipo akumadula tsitsi lawo ndi kumavala zovala zakale zazing'ono zazifupi monga choncho modzimodzi basi monga onse amjirayi matuluka panja ndi kumakatchetcha pabwalo madzulo pamene amuna akudusa kodi inu mukuzindikira mkazi kuti inu mudzayenera kuti mudzakayankhe chifukwa chochita chigololo ndi amuna ameneyo inu mukudzipereka nokha kwa iwo ndi cholinga chimenecho ndi mzimu oyipa pa mpingo ndi anthu ndipo iwo sakudziwa izo ayi akhungu ndipo sakudziwa izo icho ndi choonadi mwina mwake inu mukhoza kunena kuti ine ndilibe ufulu wonena zimenezo ngati mlaliki ndabwino ine ndiyenera kutsatira kutsogolera kwa mzimu woyera ndizo zonse zimene ine ndingathe kunena inu ngati ine ndidza kumanenanu inu pachiweruzo ndiye ine sindidzatsowa kuzakhala ndi magazi anu m'manja mwanga kuchokeko kwa chiduswa chilichonse cha mphaka chimene chimaoneka ngati satana utalikirane ndi zimenezo muchokeko kwa izo ine sindikusamala kayende akatswiri angati apakanema inu simuli kuno kudzakhala katswiri wapakanema inu mwana wamkazi wa Mulungu ndinalalikira mu tchalichi cha mʼbusa m'mawa wina za kapolo wakale pa nthawi imene iwo ankagulitsa akapolo kalekale ndipo iwo ankakonda kubwera ndi kumadzawagula iwo pa auction ndipo anthu anali iwo ankalira kumafuula chifukwa cha dziko la kwawo iwo sadzabwerera konso mkomwe ndipo iwo ankachita kumawakwapula iwo ndipo iwo ankawagula iwo chimodzimodzi basi monga momwe inu mungagulire galimoto basi kwa chilichonse mitengo ndipo nkumawagulitsa anthu amenewo ndipo tsiku lina wogula anabwera wogulira ena anabwera ku maziko akulu munda waukulu kani ndipo iye anati ndi akapolo angati amene muli nawo kuti mugulitse anati chabwino ine ndili ndi ena osinthanitsa iwo amayesetsa kuti atenge wokulirapo atenge amayi amenewo abambo ngati mkazi amene anamukwatirayo anali mkazi wang'ono wofowoka amatenga azibambo akulu athanzi awa ndi kukawakweranitsa iwo ndi ngati akavalo ndi zinyama sizinali zabwino mkomwe Mulungu anamupanga munthu anapanga akapolo izo sizoyenera kuyamba ndi kuyamba ayi Mulungu sanakonze kuti munthu aliyense adzakhale kapolo ayi bwana ndipo ayi penyani zimene zinkachitika ndiye mkati mwa zonsezo munthu uyu anati chabwino ine ndikufuna ndigule ena ayiwo iye anamuzindikira mnyamata mmodzi pamenepo iwo samasowa kuchita kumukwapula iye chibwanu chake chimakhala mmwamba mutu wake mmwamba basi njonda yeniyeni akuyendayenda ndipo wogula uja anati ine ndikufuna kuti ndimugule iye iye anati koma iyeyo siwa malonda iye anati chabwino chifukwa chiyani anati kodi iyeyo ndiye bwana iye anati ayi iye ndi kapolo chabwino anati chifukwa chiyani kodi inu mumamudyetsa iye bwinoko kusiyana ndi onse ayiwo iye anati ayi iye amakadyera kophikira uko limodzi ndi ena onse ayiwo iye ndi kapolo anati chiyani chikumupangisa iye kukhala osiyana kwambiri kuposa ena onse ayiwo ndipo bwanayo anati ine ndinkadabwa zimenezo ine mwini kwa nthawi yayitali koma tsiku lina ine ndinadzapeza uko ku dziko la kwawo bambo ake ndi mfumu ya fuko ndipo ngakhale iye ali wobwera ali kutali ndi kwawo iye amadziwabe kuti iye ndi mwana wa mfumu ndipo iye amakhala khalidwe lakuti ndi iyeyo ngati zimenezo ngati mbadwa ya ku Africa ingakhoze kuzindikira kuti bambo ake ndi mfumu ndipo ali kuno mlendo mu dziko la chilendo kukhoza kumadziwabe kuti kuwoloka nyanja iyeyo ndi mwana wa mfumu ayi ndinacho chani amuna ndi akazi kumakhala akhalidwe iwo yeni pamene inu muli ana amuna ndi akazi a Mulungu machita monga chomwecho ndithudi makhala akhalidwe kudziyeretsa nokha ndi kumachita monga ana amuna ndi akazi a Mulungu nzosadabwisa chikhalidwe chotani ndife pano. Marita wang'ono anabwera kuthamanga, iye ankaoneka ngati anali nayo njira yolankhulira china chake pomutsutsa iye. Chifukwa chani inu simunabwere kwa mchimwene wanga? Daonani zimene ife takuchitirani inu, ndipo inu mwatikhumudwitsa ife. Chabwino ngati iye akananena zimenezo, nkhani yosibwezira thera momwe iyo inachitira. Ayi bwana, ndi mmene inu mumafikira pa mphatso ya uzimu ya Mulungu. Ngati Mulungu atumiza mphatso, inu mumayenera kuti muziyifikira iyo moyenera. Ngati inu mukuyembekezera kuti mupeze chilichonse kuchokera kwa iyo, inu mumayenera kuyifikira iyo moyenera. Ndipo Marita ankadziwa zimenezo. Iye muna mwake anali atawerenga za mkazi wa Chishunemu ndi mwana wake. Ndipo iye ngati mkazi wa Chishunemu uja anadziwa kuti Mulungu anali mwa Eliya, ndi mochuluka bwanji iye anali mwa Yesu. Zedidi yotero iye anapitako ndi mafikidwe oyenera. Iye anathamangirako ndipo anakagwa pansi pa mapazi ake. Ine ndimazikonda zimenezo. Anagwa pansi pa mapazi ake ndipo anati, Ambuye ndiwo udindo wake oyenera. Ndicho chimene iye anali. Iye anali Ambuye wake. Ambuye, ngati inu mukadakhala kuno, mchimwene wanga sibweza adafa. Ine ndikukhoza kulingalira ndikuona mtima wake waukulu pamene iye ankayang'ana pa mkazi wokongola uyo. Misozi kutsikira mmusi mwa masaya ake anati, Ambuye, ngati inu mukadakhala kuno, mchimwene wanga sibweza adafa. Penyani zimene iye ananena, koma ngakhale tsopano Ambuye, ngakhale iye wafa, ngakhale mphutsi zapakhungu zikuyenderera pa thupi lake, ngakhale tsopano Ambuye, chilichonse chimene inu mungampemphe Mulungu, Mulungu akupatsani inu chimenecho. Ndicho chinsisi chake. Inu mukhoza kunena kuti ine ndapita ku chipatala chilichonse, adokotala akunena kuti ine ndifa, koma ngakhale tsopano Ambuye, ndine ulumala ndi nyamakazi, ine ndikulephera kuyenda, koma ngakhale tsopano Ambuye. Mwana wang'ono uyo anali ndi mutu wa madzi waukulu choncho usiku wa thawi. Alibe chilichonse chimene inu mukanatha kuchita. Iwo akanayenderera ndipo akanaphulitsa mutu wake waung'ono ndipo akanafa, koma ngakhale tsopano Ambuye. Iye akanali Mulungu yemweyo, iye akanali Ambuye yemweyo. Ngakhale tsopano Ambuye, ndipo iye akukhala pa dzanja lamanja la Mulungu wamphamvu zonse, akukhalira pakati zinthu zimene ife timadzinenera kuti iye watichitira. Tsopano ine ndikumvelera mwachipembedzo kwenikweni, ndithudi ndikutero. Inu munditcha ine woyera wozikubuduza, kotero inu mukhoza kungoyambiratu, ndipo muthane nazo izo. Yotero inde bwana, ngakhale tsopano Ambuye, chilichonse chimene inu mungampemphe Mulungu, Mulungu achichita icho. Apempheni Atate chilichonse mu dzina langa, ine ndidzachichita icho. Yesu anatero. Ngakhale tsopano Ambuye, chilichonse chimene inu mungampemphe Mulungu, adzakupatsani inu icho. Zimenezo ziyenera kuti zinasuntha mtima wake waukulu. Iye anati, chimwene wako akhalanso moyo. Iye anati, Ambuye, iye adzakhalanso moyo. Iye anali mnyamata wabwino. Iye adzaukanso mu chiukitsiro cha onse pa tsiku lotsiriza. Ayuda amenewo amakhulupirira mu chiukitsiro cha onse. Iye adzatulukira mu chiukitsiro cha mmasiku otsiriza. Tayang'anani pa iye. Iye anadzikokera yekha pamodzi. Iye anati, ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Analibepo munthu mkale lomwe amene akananena zimenezo. Sipadzakhalaponso wina mtsogolo adzathe kunena zimenezo. Iye ali mmodzi yekhayo amene anganene zimenezo. Ine ndine chiukitsiro ndi moyo, atero Ambuye. Iye amene akhulupirira mwa ine, ngakhale iye anali wakufa, komabe iye adzakhala wamoyo. Ndipo aliyense amene akhala moyo ndipo anakhulupirira mwa ine sadzafa konse. Kodi mukukhulupirira izi? Iye anati, Ambuye. Iye anadziwa kuti china chake chinali kukonzekera kuti chichitike. Chiyenera kutero. Pamene chikhulupiriro chochokera mu mtima woona chikomana ndi Mulungu, zimano zimenezo zimangolumana pamodzi monga choncho, china chake chiyenera kuchitika. Ine ndikubetcherani omvetsera inu usiku uno, dzina la Yesu Khristu, mukalola chikhulupiriro chanu chilumikizane ndi Mulungu monga choncho. Mumaminiti pang'ono ife tidzakhala ndi Pentekoste ina. Padzakhala chitsitsimuso choterocho chiti chidzasefukira mu mzinda uno. Sipangakhale apolisi okwanira mu dzikoli woti awatontholetse iwo. Uko mklondola. Pangakhale chitsitsimuso chenicheni. Ngakhale tsopano Ambuye. Yabwino, Ambuye ife tagwidwa mu izi, ife tachita izi ndipo tachita izo. Ine sindikusamala zimene inu mwachita. Ngakhale tsopano Ambuye. Iye akudikirira kuti inu muyitalire pa iye. Iye, kodi mukukhulupirira izi? Zedi, inde bwana. Ngakhale tsopano, chilichonse chimene inu mudzamfunsa iye, kodi mwakamuyika kuti iye? Tsopano iye akudzikira ku manda. Iye anali munthu mokwanira kuti akhoza kulira. Iye anali mulungu mokwanira kuti akhoza kuukitsa wakufa. Uno nthawi ina kale mkazi yemwe ali wa gulu lina lake la anthu, ine ndilibe chizolowezi chomakhala ndikunena za zipembedzo, koma mkazi uyu iwo samakhulupirira kuti Yesu anali wa mulungu. Iwo amati iye anali mneneri chabe. Tsopano iye anali ngati iye anali mneneri chabe, ife tonse tili mchimo. Iye mwina anali mulungu, analibe chochepera kwa mulungu, kapena onyenga wankulu amene dziko linayamba lakhalapo naye. Ndiko kulondola. Iye anali woposa munthu. Iye anati Yesu anali wa mulungu. Ndipo zochuluka kwambiri za izo mu uthenga wachitukuko ulero, zoyesera kuti amupange Yesu Khristu mneneri. Bwanji, iye anali mulungu wa aneneri. ZDD iye anali. Iye anati ine nditsimikizira izo kwa inu pogwiritsa ntchito Baibulo lanu. Iye anali munthu basi. Ine ndinati inu muchite zimenezo. Ndipo iye anati pamene iye anapita ku manda a Lazaro, Baibulo limati iye analira. Iye ankayenera kukhala chivundi kapena iye sibweza atalira. Ine ndinati dona, kodi lemba lanu ndi limenero? Ine sindikutanthauza kuti ndikhale wosinjirira apa ponena izi, koma ine ndikuwuzani inu zimene ine ndinamuwuza iye. Iye anati ndi zimenezotu. Ine ndinati neno limenelo ndi lofoka kuposa msuzi wopangidwa kuchokera ku mthunzi wa nkhuku imene yafa ndi njala. Ine ndinati chabwino, inu mulibe chinthu chimodzi choti muyimepo. Iye anati bwanji, iye analira. Izo zinasonyeza kuti iye anali chivundi. Ine ndinati iye anali zonse ziwiri, chivundi ndi chisavundi. Iye anali mulungu muthupi. Iye anati oh, zankutu. Ine ndinati iye anapita ku manda akulira. Zimenezo zinali zoona mokwanira, koma pamene iye anadziwongola yekha wang'ono chokweza, Baibulo limati analibe zochuluka zoti ungayang'anepo pa iye. Analibe kukongola koti timukhumbire iye. Koma pamene iye anaponyera mapewa ang'ono awo mbuyo ndikuti Lazaro, dzuka! Ko munthu yemwe anali atafa masiku anayi ndipo atavunda m'manda, iye anatulukira. Zimenezo zinali zoposa munthu. Mundisonyeze ine munthu yemwe angathe kuchita zimenezo. Nali chiyani chimenecho? Chivundi chinamudziwa mbuye wake, moyo unamudziwa mlengi wake, china chake chimayenera kuti chichitike. Iye analankhula ndipo munthu yemwe anali atafa ndipo atakhala m'manda masiku anayi anauka kachiwiri, ndipo anayimirira pa mapazi ake ndipo anakhala moyo. Haleluya! Meneyo anali mulungu mwa mwana wake, inde Bwana. Ameneyo anali mulungu akudziziwisa yekha kudzera mwa iye mwana. Ameneyo anali mulungu akulankhula osati munthu. Iye anali munthu pamene iye ankaunguza pa mtengo uja tsiku lijali akufunafuna china chake choti adye. Amene uja anali munthu. Koma pamene iye anatenga mabisketi asanu ndi nsomba ziwiri ndi kudyetsa 5,000, ameneyo anali woposa munthu. Ameneyo anali mulungu akuadyetsa iwo kumeneko. Iye anali woposa mneneri, woposa munthu. Iye anali mulungu munthu. Seri, iye anagona kumbuye kwa ngalawa ya ing'ono ija usiku uja, ndipo nyanja zikukukuma ndi kumanjanja ngati chivindikiro cha pabotolo uko mu nyanja ya ugalija. Amene adyerekezi 10,000 mu nyanja analumbirira kuti iwo amumiza iye usiku umene uja. Iye anali munthu wofoka ndi wotopa chifukwa chakupempherera odwala, atagona kumbuyo uko ndipo mphepo simamusokoneza iye nkomwe. Iye anali munthu pamene iye anali akugona, koma pamene iye anadzadzuka kudzayika mwendo wake pa chingwe cha ngalawa, nayang'ana mwamba ndikuti bata, khale bata, ndipo mphepo ndi mafunde nkumumvera iye. Zimenezo anali woposa munthu. Ameneyo anali mulungu mwa munthu, akudzipanga yekha kudziwika. Ndiko kulondola. Iye anali munthu pa mtanda pamene iye analira kufuna chifundo. Pamene iye anadzalira ndi kuti ine ndikuchita ludzu, ameneyo anali munthu. Pamene iye anafa, iye anali munthu. Koma mmawa pa Easter, pamene iye anadzamatula zisindikizo za imfa, gehena ndi manda ndipo anaukanso, iye anali woposa munthu. Zimenezo anali mulungu akuonetseredwa. Zonse adabwisa wandakatula anati wokhala moyo, iye anandikonda ine pakufa, iye anandipulumutsa ine. Adayikidwa, iye anandinyamulira machimo anga kutali. Pouka, iye anandilungamitsa mwa ulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera, oh, tsiku la ulemelerolo. Iye anati chifukwa ine ndili moyo, inunso mudzakhala moyo. Kodi mukukhulupirira izi? Iye aliyenayo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi mukukhulupirira izi? Ine ndikukhulupirira kuti mzimu woyera uli pomwe pano tsopano. Kodi mukhulupirira izi? Ine ndikukhulupirira kuti iye atidzaza ife ndi kukhalapo kwake. Kodi mukukhulupirira izi? Ine ndikukhulupirira mzimu woyera ukufuna kuti utsanulire kukhalapo kwake. Kuchiritsa ulwala onse kuwapanga anthu onse alibe mzimu woyera adzazibe. Kodi mukukhulupirira izi? Kodi ine mukukhulupirira ndi mtima wanu onse? Tiye ndiyimirire pa mapazi athu ndipo timpatse iye matamando. Ine ndikukhulupirira iye agwapo mpano pa ife. Oh Ambuye Mulungu, Mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo wa muyaya, wopereka wa mphatso yabwino iliyonse, ife kodi mukukhulupirira izi Ambuye? Ife tikukhulupirira kuti zimenezo ndi inu pano mu msonkhano. Ife tikukhulupirira kuti ndi inuyo yemwe mukudalitsa mioyo yathu. Ife tikukhulupirira kuti ndi inuyo mukutsanulira mzimu wanu pa ife. Ife tikukhulupirira kuti ndi inu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ife tikukhulupirira ndinu wa moyo kwa nthawi zonse. Ndipo mayina athu analembedwa mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Nyamba yonse ndi dziko lapansi zidzapita, koma ife tidzakhala moyo kwa nthawi zonse. Chifukwa inu muli wa moyo kwa nthawi zonse. Ambuye inu munalonjeza izo kwa ife. Ife tikukhulupirira izo ndi mtima wathu wonse, chilichonse chimene chili mwa ife. Ife tikukhulupirira izo Ambuye. Ine ndimamukonda iye. Ine ndimamukonda iye. Kodi inu mukumukhulupirira iye? Ine ndikukhulupirira kuti umenewo ndi mzimu woyera. Pali china chake chimene chikugwera pa ife. Kodi mukukhulupirira izi? Ine ndikukhulupirira kuti iye akufuna kumuchiza munthu aliyense pakali pano. Kodi mukukhulupirira izi? Bwezerani manja anu kwa iye. Imani pa mapazi anu. Kodi mukukhulupirira izi? Mzimu woyera uli pano. Izi ndi zimenezo. Petro anati, ichi ndi chijachi. Ichi ndi chimenecho, mzimu woyera. Oh Ambuye, Mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, tumizani mphamvu yanu ndi madalitso anu ndi ubwino wanu pa anthu awa. Ndipo mudalitse mitima yawo, ndipo mulole iwo aone kuti mwana wa munthu ali wa moyo kwa nthawi zonse. Perekani izi, oh Ambuye, ife tikuwapereka iwo kwa inu. Dzina la Yesu Kristu, mwana wa Mulungu. Aliyense amene alibe mzimu woyera, bwezani mwamba manja anu ndipo mutamande Mulungu. Ine ndikukhulupirira iye agwera pa inu. Wina wake ikani manja anu pa iwo. Ola lake ndi lino. Chifukwa chiyani ife tikudikiriranso? Nthawi yake ndi ino. Ino ndi nthawi ya Pentecoste, kubwerera kwa Mulungu. Yanjanani ndi Mulungu. Pentecoste, mulole mtima wanu ukondowezedwe ndi mphamvu ya Mulungu wamoyo. Lole mzimu wake ubwere udzasungire mwa inu. Kudzasungunula mioyo yanu. Iye akumakhala pano usiku ndi usiku pano kuti adzachize odwala, kudzapereka kupenya kwa akhungu dzera mwa wamkulu ndi wamphamvu kwambiriyo. Iye akudzisimikizira yekha kuti nthawi zonse ndi yemweyo. Aleluya! Tamandeni iye, kwezani manja anu, muyiwale kuti muli kuti. Mungodziwa kuti mwamuzungulira iye. Ndipo ubwino wake ndi ulemerero wake ndi mphamvu yake ndi chifundo chake chimabirira kwa nthawi zonse. Iye nthawi zonse akukhalabe yemweyo. Lidalitsike dzina la Ambuye. Haleluya. Oh, litamandike dzina lake loyera. Oh, ndizodabwitsa bwanji, ndi wamphamvu bwanji iye. Ndiyangati amene mukufuna kuti muzipereke mioyo yanu kwa Mulungu pakali pano katsopano. Kwezani mwamba manja anu. Ndiyangati mukufuna kuti muzipereke mioyo yanu kwa Mulungu. Ndi zimene zote. Kwezani mwamba manja anu. Tiye ntione Pentecoste. Tiye ntione anthu a Mulungu. Ine ndikweza dzanja langa. Ambuye ine ndili pano. Nditumeni ine. Tenge ngelo ndiye okhala ndi makala apa guwa. Ndipo mutumize mphamvu yanu pa ife Ambuye. Mulungu perekani izi muchidzalo cha mzimu wanu, o Atate. Imvani pemphero lathu, o Ambuye. Imvani pemphero lathu. Ngati ana okhulupirira amene ayimirira, matamando akhale kwa dzina lake. O monga mafunde a ulemerero akugwa, o madontho a mame achifundo. O Mulungu alemekezeke, ole mioyo yathu idikirire. Kodi mukukhulupirira izi? Kodi mukukhulupirira izi? Uwu ndi mzimu woyera umene ukubwera. Iyi ndi mphamvu.
mphambu yosaoneka imene imatipititsa ife kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Madalitso a Pentekoste, kubwerera kwathu, inu akukuyembekezerani kwanu. Ndinu anthu ofunika, Mulungu akufuna kuti inu mudzipereke nokha. Akazi, dziyeretseni nokha. Amuna, dziyeretseni nokha. Tiyentu ya mbebo obwerera kwa Mulungu, ndikukamutumikira Mulungu ndi mtima woyera kwenikweni. Mulungu alemekezeke. Zimo era uli munsonkhano. Ingo chita ni chimene inu mukumvelera kuti muchite. Mungolola nzimo era usunthire pa inu. Palibenso chilichonse chimene ine ndinganene. Ine sindikudziwa basi chimene ndinganene tsopano. Zimo era wangokhala paliponse mchipinda muno.
Blessed be the name of the Lord. Praise be.
Lodala likale dzina la Ambuye, matamando akale kwa Ambuye. Oh, aleluya, aleluya. Matamando akale kwa Ambuye. Ambuye alemekezeke. Ndioda kwitsa bwanji. Wa ulemelero bwanji.
How beautiful.
Ndiwokongola bwanji. Ndikoda kwitsa bwanji kupembedza kwa Oyera Mulungu pa nkhope zanu. Pakukhalapo kwa mzimu woyera pano ukuyenda ndi kutisonyezera ife ulemerero wake kuchokera mwa unyinji uwu mu mtima umodzi. Dzina lake litamandike. Mupotoloke ndipo mugirane chanza ndi wina wake ndikuti Ambuye alemekezeke mbale. Ambuye alemekezeke Mulungu. Tiye ndipite mkati momwe ndipo timulole Mulungu atikondoweze ife. Ambuye alemekezeke kumkulondola. Inu nonse a Methodist, India Baptist, India Presbyteria, a Pentecost, ya Seventh Day Adventist, ndichili chonse chimene inu muli. Mugirane manja wina ndi nzake mukukhalapo kwa Ambuye Mulungu. Izimenezo tu. Oh, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Oh, I'm so glad I'm glad.
Hallelujah, hallelujah. Oh, ine okondwa kwambiri. Ndine mmodzi wa iwo. Ndine okondwa kwambiri. Oh, kugwetsera pansi makoma. Kuponyera banja litsiro. Ulemerero. Ufulu mwa Ambuye. Tamanda dzina lake loyera. Lidalitsike dzina la Ambuye. Oh, haleluya. Mulungu alemekezeke. Oh, ine ndimangokonda kuziona zimenezo. Anthu kugwirana chanza wina ndi mzake ndikwalitsa nkhope zawo. Mphamvu ya Mulungu ikuti ndizimenezotu. Ndizimenezotu. Ife ana a Mulungu. Ife tonse mpingo umodzi waukulu. Munthu mmodzi wamkulu mwa Khristu Yesu mkwatidwe wake uyo wa ulemereroyo. Kuudza kwa Ambuye kukuyandikira pafupi. Anthu ake akubwera pamodzi ndipo akuzikonda okha. Ndi chikondi ndi mphamvu yakukhalapo kwake. Oh, izi zili ngati kumwamba. Oh, izi ndi zabwino. Amen. Kwisa bwanji mango mpembeza Ambuye munzimu ndi mphamvu hawi yoteroyo. Olegezera pake ndi pamenepo poyambira palibepo basi ine ndinawuza abale. Abale palibepo malo oyimikira. Palibepo malo apa ife sitinachite kuyamba. Kotero ife sitingaime. Basi, zoda kuitsa basi. Ndangata kumvelera bwino kweni kweni. Basi kukhalapo kwa Ambuye. Oh, ma. Izoda kuitsa. Kukhalapo kwa Ambuye apa. Zopano, kukhalapo kwa Ambuye kulipano. Kuti kudzachilitse odwala. Kudzawapange anthu akhale bwino. Ingo mukhulupirirani iye. Kodi inu mukumukhulupirira iye? Ngati ife tingathe kumukhulupirira iye, zinthu zonse ndizotheka. Inu mukukhulupirira zimenezo? Kodi mukukhulupirira kuti ndiko kukhalapo kwa Ambuye? Tsopano, pamene inu Vatsani ine mpindijabe, mpindijabe tsopano, ndipota mfetsirani kwa mpindijabe. Ndirole ine, ndisimikizire izo kwa inu, kuti ndi nzimu oyera pano. Ndirole ine, ndikusonyezani inu, kuti nzimu oyera. Uyo yemweyo amene amachita kwangu lako, uyo yemweyo amene amachita chinthucho. Akudziwa zimenezo. Yangati amene ali pano tsopano, amene abwera muno akudwala, tiye ntione manja anu. Iwa amene anali ndi nthenda. Pali anthu, pali mwamuna amene waima apo. Kodi inu mukukhulupirira bwana, palibepo magari apemphero amene aperekedwa. Koma kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukuchizani inu. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akhoza kunduza ine, vuto lanu, ilo lili kumbali anu. Inu mukukonzekera operation kumkulondola. Dzina lanu ndi Bambo Cartwright. Kumkulondola, kulondola uko, gwedezani dzanja lanu. Chabwino, itani kwanu ndipo mukakhale bwino. Inu simukulisowa ilo. Inu mukukhulupirira izo, Bambo uyo amene wagwirizira mwana uyo mikono yake. Inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wa Mulungu. Inu mukukhulupirira kuti izi ndi mzimu woyera. Ine sindikukudziwani inu. Mkulondola uko, sindinayambe ndakuona nipo inu mmoyo wanga. Ife alendo, kodi inu mukukhulupirira mzimu woyera ukhoza kunduza ine limene lili vuto ndi mwana ameneyo ali ndi zidzolo. Ndiko kulondola. Sikulondola kumeneko, ndithudi sindinu wochokera kuno. Ai, inu muli ndi vuto la mimba limene inu mukuvutika nalo inuyo. Ndiko kulondola, sichoncho izo, ndinu wochokera ku mzinda wa Kansas. Tabwino, bwererani mbuyo, Yesu Kristu akuchizani inu. Haleluya, inu mukukhulupirira, kodi inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu onse. Apa pali ngelo wa mbuye wafungatira pa wang'ono uyu, mkazi wang'ono kwambiri uyu. Wokhala ngati wachikulire, wakhala pomwe apa, akuvutika ndi thumbo. Inu mukukhulupirira Mulungu akuchizani inu kwa thumbo limenelo mlongo. Inu muli ndi duwa laling'ono lofiira pa chipewa chanu. Wezani mwamba dzanja lanu. Tabwino, pitani kwanu ndipo mukakhale bwino. Amen. Oh, ndi Mulungu, ndi Kristu mwana wa Mulungu. Iye anauka kwa akufa, iye ali pano. Tsopano ikanani manja pa wina ndi mzake ndipo mungopereka kanyengo kabwino ka pemphero. Mmodzi aliyense wa inu, amene ine ndikumupempha wina wake kuti abwere kuno. Bwerani kuno mbale. Amene inu mwaikana manja pa wina ndi mzake kuti musonyezere kuti Mulungu amachiza nayenso. Ine ndili ndi mbale apa woti apemphere nayenso. Teroni, chabwino. Atamando akale kwa Ambuye Mulungu.